ubwo twumvaga uwacaragiye amarira menshi umubabaro inimba n'agahinda usigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane mbega inkuru mbi Amarira menshi umubabaro inimba n'agahinda usigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane
nubwo tubabaye hari inkuru nziza abo hakuno ya Yorodani turimo turira mbona bo hakurya ya Yorodani bo bararirimbye ng'umugeni aratashye
umugeni aratashye
ng'umugeni aratashye
umugeni aratashye
bafatirando baracuranga aratashye
umugeni aratashye
aratashye
Yeneza Ararutz Warateguwe bihagije Uradusezera nitwabimenya None birangiye wambutse Umukoro ukomeye dusigaranye Nuwa kutwara na tukagerayo Tukazabana mugitondo cy'umuzuko Warateguwe bihagije Uradusezera nitwabimenya None birangiye wambutse Umukoro ukomeye dusigaranye Nuwa kutwara na tukagerayo Tukazabana mugitondo cy'umuzuko
Umugeni aratashye
Ah!